Nepman, Malawi can't get my last cover by Bobby J, Zambia. Alongside GJB, no one I want to come on. Chorus,
game one.
Wish that song.
Go.
Wameka diva, wameka diva. Dansa sa kumpasa moni, wakanaga niza tima diamoni se. Timafuna timpase moni, wakanaga niza tima diamoni se. Wameka diva, wameka diva. Dansa sa kumpasa moni, wakanaga niza tima diamoni se. Timafuna timpase moni, wakanaga niza tima diamoni se.
Huyu kelo guys atifuta badai. Anyanya kufipanga panga badai. Akangi wano kamba bwino brandai. Atitamunga simuntu watu wabandai. Kumuposha high, afaka headphone. Atitamunga sambela koma ayo pamoni. Kumbuka tina kula boze Rosemary. Kabisa bisa tezo taila kuseri. Shira tochezo chiti kila kumeri. Mate wa samwa na midala za mapotberry.
Hapa ni masavana na mamarula ka. Mwaiwa harapari mungu oyo na topwa. Tiena songani. Kenge kwa malati.
Wameka diva, wameka diva. Dae sasa kumpasa moni. Wakana organiza tima diamoni se. Timafuna timpase moni. Wakana organiza tima diamoni se.
Pamene anatokela ku holiday.
Holiday.
Avipanga munga ni wa golide.
Golide.
Anatembe nuka ni wa gospel. Ameka munga ngombe ya pa kaubeo. Akamba chevi sungu na kapostini. Anasweta no sweta ni muzungu skini.
Muri riri riri. Tisa kuonani ntawi ya mfula. Nanga chisungu chikula unga.
Kusa moni ulitapezi. Deya mene uzaka yonda uzaka ziva. Ukaendo ni pesa kwe chimani lila. Uzaka punda Bobby Brown ilitapezi. Chika kumana murodi sumati posha. Bati mumabao funa tizi osha. Ndiwe wene ulengeza tizi ponda. Kuchoka lelo muni watu uziresponda. Iyo ni lamulo uzikonka. Titenge pinonga ufuna tika siku konda.
Wameka diva,
genge kenge
wameka diva. Dae sasa kumpasa moni. Wakana organiza tima jamoni se. Timefuna timpase moni. Wakana organiza tima jamoni se.
Ama meka munga ama samba mkaka. Mumendo makimuni kama amba. Posting you panda bachi hey.
Money Band Mulanga Rashim Pundu.